mukwano sembera kubulire chinsu za kubude sulambo yana baye mukwano wanunga katinzo kumbuze mbibya okufarwe nakubake munye wafuke nsonga nebyenkola byonna matakani sikwekoza mazimu mukwano gundi bukika kuno siku nina saba waraje mpitiranda banku yanja nayete banku banga kogo wamenya kirasi yondala obwobulungi soko nempiso kyali ku mwanjo olaba ne bakyala banno beekubuubwama olwafiga ennungi gyolikeetagoka zaali kutuuka yambula sibyankeresa buntu wasukkuluma tonnenya okukyatula omanya nkateeyanira sijja kufa migugu nga woli olaba obuwombeefu obungi nkusaba okikkirize mukwano kye nsaba tutte ekyama mukwano oliva sikulimba wanzi bemmeme nze ntambuza lukumukumu kyendikosi kitenda nnyabo tudde ku nkata olukedde lwe mmala nyambo gize sikulimba wanzi bemmeme nze ntambuza lukumukumu kyendikosi kitenda nnyabo tudde ku nkata olukedde lwe mmala nyambo gize mubiro tonge wange nebase nabate bwempamanta nyine nkukwateko nga nkwata banga tusa okufuuka omulalu oba omuzole nalo omukwano gwanda sifuuse ekyetere weewale eggume kati kutula ensonga mukwano mpona okudaagana manya omukwano gwe nnina si gwa luzunzo nkuwafu olupoti n'okukwenyalwe sefuuyira mulero oli ku kituufu sumulule tuli omukwano zaabike omukwano oliva sikulimba wanzi bemmeme nze ntambuza lugumugumu kyendikosi kitenda nnyabo tudde ku nkata olukedde lwe mmala nyambo gize sikulimba wanzi bemmeme nze ntambuza lugumugumu kyendikosi kitenda nnyabo tudde ku nkata olukedde lwe mmala nyambo gize tobeeriranya sikulwanga bakusunza nzambo omwagalwa buli kalungi koyo yanze paswadi yadde ngaensimbi za munyoto tobana kutya obugabe sibugagga kyo kisibuka mu mutima kusuubiza okuwa ebirungi lwa nsonga situdde nkola butaweera nkyusa embeera kugambye abakuleeta kendere mukwano beewale sikulwanga bakusunza nzambo omwagalwa beezira awala essanyu